Studio 80 Halaji Malifu. Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Midel talatare sappo e jena e lewru mai hitaande 2026 sekrab to ngondum hedaade heedi amen di linde mangal mud wakal jon o fumin chalmin am sanne. Adugol maro itude dum nyono waddude dum bamako ka tiddalaji kewde ana wondi matere bangal mudum dum yo sabe rafide na gum mati ngondum matere dati yogaji ile wejulab yogabe. Nawtarade kakal gulligal gal dubeme ande kesengal noddirta intelligence artificielle yurto sukab jangobe la nyalo mo hande o ka yimbel hewbe holiti wiide kutaje mudum ana way matere edu jande ko be ngatta ko sekra don sembe kabaruji min jogo non kiki hande bismillah modon hedaade min adugol maro itude dum nyono so wadda dum pamako la nyalama hande o ka tiddalaji kewde ana wodi matere bangal mudum lewi julabe hewbe odo kabaru ka ana bili el rafinde na gondo matere do dati yogaji tabi yimbe jogibe kabordo kam en ka ana wodi chatture dido dati yimbe hewbe gollobe dido golliji kam en ka ana narda kano ko be tinno fi dabereji di waifu yalla dido kaki kam en ka ana heba ade nabe to hani nabede fa kebe famtare anni ko khalifa goita hebani en do majjum do fetango usman yali budi
nyono sottobe mara kultiwide ana jogi tiddallaji waddugol maro bamako wi mabbe rafinde na gondo do laawi yogaji waddi fa dawobe yogabe joppongol lawol ko buyti waddugol maro keddan o cotto goto kultinde wi de pati inde mun inde
malo chamonde ba
mara fa he min jogi do ko min donki na ude bamako hebude mobile ana tiidi dawobe ana kula lawongol meden jogi maroji amen yogaji gondi e nange kanye li magasin ngaji nange na bonna chaaguji amen maro di jogu ko nabertedu be deke sabe tidal ko oja dum fu na wada tora do golle amen o e buytegol joggu
baleade
le luma mango bamako sottobe kultivide taygi teke buytegol maro ndati sabu buytegol yeyugol mabbe kanya e kebal mabbe du
debi 25
illa machi baaji di ngadi nyande noga e joy lewru avril yabbe nundu min kebay maro yurugo nyono dawbe ana kula magasin 1 ana way bamude ko yata chaakuji temere joy ka handen on hakke chapan enay tangoni lemon dawbe jabata bamude lawangul sabe hulde pad mobilaji mu en duppe ndar magasin a maro fu wala le mudun meden darte gouvernement o darte hebininde o ti ala jogala yalla yawar ana fuddita no yafiri farde majjun yarude yeso sodobe sottobe fu ana jogi gikke dum wara waylitaade yalla maro ana wadde le lumoji capital gal yurude nyono
lam kita kan yimbe daw ngombe do goldo lawol kam en ka holti metemu am sanne fewde beedugol passé de odo goddo lawol yewde kitayaade bamako la nyalama hande o sutrama ngaydi kanyum e wonno ngado dido golleji temede jeenabe adiranno yimbe ngala nyalama hande o unay didi wonko be nangata e juude yimbe yimbel hewbe kanyum en ka holliti wiide dum yo sabe rafinde na gondo matere do odo ngol goldo dato la nyalama hande o be narda kanon ko be tinno wada ko woni e bawde mu en fu yalla ana jippina do woni ana darono dido passé ngaji wakati wulare du ana sulande ana satti sanne leleedi amende le nyaloma hande o yimbe hewbe kam en ka puje ana yalta e mu en buri fu sukabe ngodo o do kabaru ka do kotor en holiti wiide du yo sabi ko yimbe be tawate ana nukuto hindu natta sanne na du ana bonno kaduleji teddudi du wad sukan ko do kotor ay seta samake ana narda yimbe tinno wada ko woni e bawde mu en fu yalla ana tawe nukule to hindu natta bonno kadule koy fu de du fa kebe famtar anni ko o haltani fatiya tarado fetan usman yalibuli
elle due
ko watta don yo uddugol dati yogaji jaldi e ko uddogirta joni sini de cadele ngadi o don baawi lotorade sabundeji di kewa kata kanye ezel ngaji o don baawi du nawtorade ndiyam sabundeji di ko wiete oxyde de zinc gun e mubben ana du ndiyam sabundu ko wiete lotion calamine ko mo isanne sawrude puje on molman dun do puje de e caldi mon fu won du safare ko sawrata de puje ko tawete le pharmacie ngaji sini puje mauni sanne faam ji fa ana nyaanya sanne wonpo matiji ko sawrata dum
inflammatoire
sijo tamani mo fondation irondel don mali do kanyi e golli dimbe mudun radioji e teleji mali irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
kakol gollirgal gal nawtertedo beme ande kessere nyaloma hande o mum noddirta intelligence artificielle yimbe hewbe kam en ka wawa yaade ceggal mum dum feele nyaloma hande o wuri fu sukabe jangobe jande do doore non woni ko hollitiri em kan Khadija Makhloud yar tewto de landondirdo e yogay mabbe anni ko hebani em do majundo fetango mawdo sama seko Ousmane Yalibouri
hakkilo Mohamed ko wiyete IA ko intelligence artificielle jarande muɗum no mawni sanne banggal janngooɓe heewɓe jangnirɗe duure hannde hannde o seulement tout yo gooto e maɓɓe to jangnirde droit momi haala notorgol IA o
watti yoga miɗo waɗa tewtungooji dow GPT kañe goggol nde wattere mi wonno waɗde tewtugol dow GPT jaabu keɓunoomi o weeli kam sanne
tawene notorgol IA wonande sukaaɓe lukki so ɓe liire maɓɓe duure wona tan nafakaji yottintaɓe kuteji na hen no holisi kanko Abdoulaye Guindo yuɓuno golleji bembere
ɗum latto sababu fa yoga ɓama golle woɓɓe nawtoro min taykitake won janngoɓe jannde dow duure moƴƴiniɓe dewtere tilade jannde muɓɓen dow intelligence artificielle kutteji gon dow muɗum ɓe mbawa yahde caggal IA kamɓe IA ɓuuri jaɓininde diina musel e maɓɓe
kanko dunke o Guindo holti wiide no hani saraji dawrene kabar muɗum yalla natorgol IA e école no darto yilama ko ɗum yo famminde fa hannde sukaɓe lukkuyɓe dow faratiji ɓiliɗi e intelligence artificielle
sakiraɓe ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗe kikiɗe hannde mi jowti on sanne heɗaɗe mi